bayise wala okufuna lupia oyagala obafaanane ofuuka ebifeke era talojeka ekineewuunyisa wakakolera ebbanga ttono owamuka mu kiro olootanga ovuga kapyata oluusi n'ologootana ng'ovuze fulati emuyenga sente zikuba kudde ng'ekitambo onootera kubba bubbi wasi wasi kwolina ku nnusu asuse mwana wange topapira nnusu tekujja mu buntu awo bewegomba bayise wala okutuukaawo kwatambula ensimbi mukisa oho n'abakusooka bakyazirika tebannazifuna genda mpola ensimbi mukisa oho n'abakusooka bakyazirika tebannazifuna.
Okufuna lupia
leo chiroza kuburire
jaise wala manara kubuire
Jaise wala ukufuna rupia
Wava muno akugambe
Jaise wala ukufuna rupia
Paulo kafera kubuire
Jaise wala ukufuna rupia
Kabuye akugambe
Jaise wala ukufuna rupia
Buza zimwe akubuire